Colin McCann, he ori te apōpō, ahakoa tōna rerekē I tēnei. I te tau 1972, I kōrero a Colin McCann mō tētahi wā, I aia e hanga ana I he ori te apōpō, ahakoa tōna rerekē I tēnei. He mea whakarapa tēnei I te mea ahakoa te aha, kaore I haere I te tika, nā I takariri haere ahau, koi nā te putanga o te āhua tamariki o ngā kai peita. E makai ei au te katoa o tēnei kēne peita pango ki te papatuhi. Kātahi au ka whakahauhia te whakāhua mai te paru. I waihanga hia, he ori te apopo a hakoa tōna rereke I tēnei, I tētahi wā whaihua a McCann, I muri mai I tāna haerenga ki Amerika I te tau 1958. Neke atu I te ono te kau ngā whare pupuri taonga me ngā whare pupuri toi ono te kau, I toroa e McCann I ngā marama e whā o tāna haerenga. I taua haerenga tonu I kitea kanuhi atu ia I ngā mahi a ngā tohunga toi Waitarahau o Amerika, pērā I a Mark Rothko, rāua ko Willem de Kooning. Ā, nā wēnei I awe aia I ngā tikanga peitahau. Kei roto I, he ori te apopo a hakoa tono rereke I tēnei, I whakamāma hia te āhua o te whenua ki ngā wāhanga e whā. Ko tētahi rangi kikokiko, ko tētahi pai maunga pauri, ko tētahi wāhi kiwi-kiwi e āhua ana I te wai me tētahi wāhi pauri ōmua. I tāna whakamātautau ki te whakauru atu I te āhua kākano ki tāna mahi, I rana atu a McCann I te kirikiri ki te peita pauri. Kei te taha ōrunga I te whakāhua I te kohunga Māui, tētahi rākau hōkai e ruku atu ana I te whakāhua, anō nei ko te mea anake e ore-ore ana I tēnei whakāhua āio. Te rāpea ka kitea mai he rākau tohu-tohu, he mea whakatuma, he wāhanga no tētahi rīpika rānei. Kia mahara I tātou, kore rawa te rīpika tanga e tawhiti atu I ngā mahi a McCann. I timata McCann ki te whakauru atu I ngā kupu ki tāna mahi I ngā tau o 1940. He maha ngā wā I whakamahi ia I ngā kupu mai te paipera, I ngā mahi a ngā kaitito o Aotearoa, I ngā āhuatanga Māori rānei. Ko te whakaaro nei ko ngā kupu I whakairohia ki āna mahi nō nāke. I whakātuhia he ori te apōpō ahakoa tono rereke I tēnei I tētahi whakakitenga o āna mahi ki Gallery 91 ki o tautahi I te tau 1959. I toko ake te whakaaro I tētahi rōpū I ārahia e te kaitiaki pukupuku taone o tautahi Aron O'Reilly ki te rapu moni ki te hoko I te whakāhua kia tāpiri atu ai ki te kohinga toi o te taone. Ahakoa ngā tohinga a te kai whakahaere o te gallery me te kaha whakahē o te tahi o ngā mema kaunihira o te taone, nāwai I whakaurua te mahi nei ki roto I te puna o Waiwhetu I te tau 1962. Ā, ināianei, koina tētahi wāhanga o te kuhinga a McCann kei te kuhinga matua e raupiti ana.